Unasema leo umelemewai, lakini kesho you never know. Unasema leo umekosa mulo, lakini kesho you never know. Unasema leo umelemewai, lakini kesho you never know. Unasema leo umekosa mulo, lakini kesho you never know. You never know.
Ta